JuneNightJah.com.
Hey, your trunk.
Mani no yeni, sio msumari. Kusema kwamba, yatani toba. Na tena wala, wala sijali. Sio ni jipya, la kunikomoa.
Kisha nipenda Mungu na mama yangu inatosha.
JuneNightJah.com.